bismillaahirrahmaanirrahiim assalaamu calaykum dhugunsidayaal duurfayla ka dhawaada warkadda hornamo warsan qodobada dhugunsidayaalka dheegi doontaan wayba kumid aha dadka beeralayda ee ka nool koonfur galbeedyo sanadkan wayba yoo ku rajo dhigeena dalagyadii shal dubnaay ee beerasho marowka buundada abshirka ee magaalada baydhabo bulshada cabasho ku muujiyana magaalada beledweyne oo lagu helay dad qaba calaamado cudurka coronavirus dagaal dhexay ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa ku dhii deegaan ku tirsan gobolka Bakoola kala fadhigay baarlamaanka dowladda federaalka Soomaali oo buuq hareeye qof hubaysan oo laga toogadii galaya madala xisbiyada qaran oo dalbadan anti doorasho hor ixalaal ee ku dhiida dalka Soomaaliya buriga Oldonga iyo Waybage kale ku sii dhiyay xabsa Jabuuti oo sheegtay intee banaan baxyada iyo ku dambeeyeen dad siyaasiyiin ah iyo weliba qaramada midoobo oo sheegtay intee dad ka dhow 1 million oo qof ay saameeyay fatahaado dalka.
Warsan Media Network waxay idin soo tabisaa dhacdooyin cod ah aad dhageysto iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Warsan Media Network.
Dhornamo dhugunsidayaal sabte oo taaragdanaya ka eedanta lita bilaa shanaad sanadka 2022 waa bilaa lixaad dhugunsidayaal sanadka 2022 aan soo baxayna qodobadii warka dhornamadana ka dhawaada yogi ofisanga dadka beeralayda ee ka nool magaalada Baydhab waa ero dadka beeralayda ee ka nool koonfur galbeed iyo waybayo sanadkan ku rajo dhigeena dalagyadii shal dubnaan ee beerasho ee sanadkan fadaayeen antii oo hagoosdanga Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan iyo faafayntii warkanin haya
walla bahay wal aamale halku noogi tabar aan wayne markay ka badda haddana may saarnay heel loos iyo digara saarnay
iyadoo dadka beeralayda ee sanadkan beerog iyo abuurdan iyo hawajahan ayax iyo roob yare taasna iyo saameynka walati dadka beeralayda oo dalagyada iyo abuurdan iyo la kulmeen roob yare iyo ayax dadka beeralayda ee sanadkan waliba iyo abuuradana dalagan iska jara galay digir iyo loos iyo waliba wal ku diinay qaar kumid dadka beeralayda oo ka dhaqan magaalada Baydhabo
walaalo fakti horba ku noogni mar lama dadan bushi gali xaalka abuurka caadi ma eedo wallahi kale horta mucjiso rabaani ah walaakiin unumay markii hore kada laanka wadanka roogi abuurka fakti hore kada laanka aami hadana cudur karkar la raaw galiya leeri ebar u digirta wal yar oo yaani kale cudur oo beero ilaahayn ka tala gali roob faylam dhownor hamiin ko hoglo fayl ka qubta hamiin kasna de kale wala markii ilaahay keen ka dalga lo helaasa qorshi ilaahay ba unti unado ku wal fayl ku goosana kale wali hadda ka dambaneen dhimo ma hadda qadarad ilaahay manin suurta galna ana shakhsiyan tumay dhorsan
to beero sanatan ilaahay ma hadle man dar la helay man darkii la helay namay waha walaal bin aadanka magii oo aragday geeki horo un badar abuurad yaray badarka dawkumay bal abuuray sidabiyaaj afar biyaaj la abuuray wali ha boob wala bahay wal aamale ku noogi tabar aan wayne markay ka badda hadana may saarnay heel loos iyo digara saarnay wali yaro ha batabadki boqon ku un ka dhaafnin may waha karkari galay hadan dhulka ka darame hani looska haye haddu walaal yar barbar gule il kale oo illa an haddake la hadalahay xalay may ha bareyeen goof gudaha bareey beero magi an hadhaha mari beer oo miski ka teeganta oo bala anta geeka ka yaala leera xaliin qormal aragaw ibra ku teeganyin habad habad oo galay meel teeganta wal arga dowkay ilaahay heshee baba un gurugu lu ku diidi ma wal oo aragday bin aadanka sabab leey madar antan lay haado korn aadda kulli wal ilaahay diidi bin aadan awood u sakashaan mahayo aan wal ilaahay shaanin un raalika an ilaahay ku tuugo hayna hadana hadmay baqiyaale wal yaro gade oo habad habad iyo wadduus lanki loos awuradi barong loos ba mudo lanki gade iyo misgi walaaso awuradi dowka abaara qab lanki walaaw yar loos awuradin haani loos kaay ama mudo haani digirta ay la awuri digirti naftitiide buqote halawte haddaalkun baaba ibir batahe wal oolliina qabaw male
waliba sanadkan iyo filaayana dadka beeralayda ee oo nololiyo iyo inta badanba ka tiirsantay dhiniga beero iyo waliba iyo hawajahday roob yari iyo ayax taasna iyo saameyti beerogu iyo abuurdan sanadkan
dhugun sidiyal weli warkii duhurnama qaybigii hore ay dhugun sida haytana marowka buundada abshirka ay magaalada baydhabo iyo bulshada kanool wayba waa bulshada meelas isticmaala soo baayo abasho kuma jeena marowka jidkaasa maxmuud cali abdullahi iyo warbixinta nihaaya
buundada abshirka ay wali ba gumidata buundooyinka aan ku wiin ee magaalada baydhabo sidoo kale na ay buundada kormaraasa jidka halbowlegan ee isku socodka baabuurta iyo waliba dadweynaga markeeda maraasa buundadan waliba indhoogaha qobadaya wasaq wiin oo ku muuqda dadka marow qaarasho iyo sanka ku qabsadaayan nadaafadumadu ku jarta daraadiya intaas waliba dheera burburka hoogan ee ku muuqda oo mararka qaarniyo ku dhiyanga shilal shal duban jidkan dhinayaalashay waliba ganaasi kale dad danyar oo hiraabti horo kooyow amiinkana ku hooyidow si nolol maalmeesha oon ku beedisadaan abdixareed aadam iyo waliba cabdiraxmaan maxamed abshir waliba yo ku midayina dadka ganaasiga kale dhinayada buundada abshirkaaya waa nooyi oo ku sheekaya dhibka iyo ka qaban wasaga laakadeedii oo meelasay
dadka oo way kumad ahaaha buundadan eeriidii ee ka ganacsada yaa kumad aha waliba aragday horta culays amihaaya meelun oo la raaw buundada qashin xaddaafe oo eed aragday dhib badan oo aragday wasaqdiis urshay markii la haguba yaa ma aragnay culaysi badan mii kahay sadad dadka jidka maraawayoona la madlayo weli kale culays ahaaha mar welba dabkan meelo la kashadaw buundadii awayba dhaawacyo ma indeersa injeysadee burbure way kala jartay dhinac nadaafada mise caafimaadka haddii la rabiyoogii dhatiyo loorar oo weli laka shabahay baradhe basal e amba afaayad laha kabuuyiya laka dhaha shabahay biyo sii dareera weli laku waraabahay gerbada ilaa iyo beerogun oo andhahay oo sharow
ganacsatadu mayba kumadaha mayd la raais buundada abshirka ahay degan kumadaha sanka laha shabaay buundada iyada dhibanka qabna dadka meela wala ka gado hodi maana ganacsatada qashinka laha ka shabe hatan madaas kumad marmar dabaxta la kashade uunka iyada dhibanka qabna taageerad laga mayd la raais oo shan gadiis hata ka dhimaday meela laha ku bii wasa gadiis
nadaafad humada iyo burburka ku jira buundada abshirka ayaa masaameyna ganacsatada sidoo kale waliba saameyn ku baalatay shufeerada wado baabuurta shal duban sida bajaajada iyo waliba baabuurta haanhamuulka iyo xano kala siid nuur maxamed xasan waliba isu kumidaya shufeerada kashagaysaasa sooga ilaa hareere kaadiyo waana isu kumidaya shufeerada bajaajada waliba isu ku sheegay burburka buundada
dabkoon ugu arkay waxa kumada ah buuntada abshirka meel la raahay oo isbitaalka baalis ah meel raahay in shaaji jabsanta meel raahay dhabaka quraan hoobna quraan uu erno meel raahay gobolka sheebsheebu hoobna gabadhin baa bajaa wabaa ku yaa intii askuna qoto taa meel baawr gudar ku dhiga intii ku dhido baa ku yaa maamul way ku darbadaan mana si degdega intii ninka dhasu iyo mana ku darbadaan
abdahareed aadam iyo abdiraxmaan maxamed abshir iyo hadal joosi wadada waliba iyo baaqan dirana maamulka gobolka iyo kan degmada baydhabo suwaloonka gobada burburka iyo wasaqa laakadeediyo walooya faylata nadaafada
maamulka iyo hay-adaha samafalka weli ku dalbadaanaha dhinac nadaafada iyo ma aragne dhinaca caafimaadka walwalba may eed aragday iniwa laku gobadan baahana buundadan runtaa way waadeen eedan raran oo safareeya waliba ha ku nagatay miil oo dalcadala horliin korow mayna sababay gudud oo miil aragday baabuurka intii uusa hawlinka koro lahay gudud badan oo burbure uusa hawlinka koro korna oo marba gudku ka dhiyow
maamulka mayba ku dal badaane koonfur galbeed ini wasagdaasay noo nadiifi mayba kale hatan ku codsadaane buundadana geerad baawara ku dhii jabsantaataba baawar kale hatan ku dhigi kor haddii la faawo derbiga ma dhisan maamul koonfur galbeed mayba ku codsadaane ini eed walan ku qobadan ee ku codsadaan
buundada abshirka haya ee magaalada baydhabo marar badan waliba kuriyey shilal jeesidii khasaare naska jara dhaawac dhimasho iyo tawantiyadeed jidkan waa jidka shideedisa lan marow meelo badan oo bulshada lan ka adeegowa sida isbitaalka wiin ee gobolka baaya
geeka oo sabti ayaa la kuwadeentii magaalada muqdisho ka furama kala fadhiginka dambeeyey ee mudaxileedka ee dhibaanada golo shacabka iyo haangmanka kore ee baarlamaanka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaali mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ku qayb galay munaasabada lagada furahay kala fadhigeenka dambeeyey ee mudaxileedka golayaalka sharci dejinta yoona usoona meela sadda madwinaga Soomaali farmaajo soo qudbadiisan ka dambe waa qudbadiis ku deediyahaya dhinaca kala gudoomiga golaha shacabka ee manka koraayo yoona ku hadaleen waajibaadka sharciyada horyaala baarlamaanka oo na sheegan anti sharciya iyo kumideeyeen garsoorka ee maxkamada iyo lufada wanti sidaan ka dhaqsi badan lahan gudbi baarlamaanka amaanka magaalada Muqdisho ee Suubeenlan adka ay way bana hoolka ku dareere kala fadhiga lagu mamnuucay wariyalka madabanaan meelaso soo toosayo ku tabiyahayaan wariyalka ee warbaahinta dawladda madwinaga jamhuuriyadda Soomaali mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee qodobada ku jeediyahay taaso hadda soo toosayn ku dareerta xarunta baarlamaanka ee magaalada Muqdisho wararka ku kooyahay gobolka Bakool gaar ahaan deegaanka Abal iyo Waybayo sheegan anti meelasa ku dhii dagaal wiin oo dhaxaya ciidamada dawladda Al Shabaab kaas oo dareeri muddo saacade holgal iyo qaadan ciidamada dawladda federaalka Soomaali iyo Waybayo la sheegay intii oo dagaal ka qaadan fariisama ciidamada ama xubno ku tirsan Shabaab iyo kale in deegaanka Abal wasaaraha shal dubon iska jara dhimasho dhaawacyala ku warmahay dagaalka intuusa ku dhaladay ku dhawaad shan qof ayaa la sheegay intii oo ka dhamaadeen oo lamada dhineysa soo kale laba timeeya yala ku warmahay intii dagaalkaas iyo ka dhaawacmeen majarta walwaro oo ilaa hadda ku baahi lamada dhina oo ka eedan dagaalka ku dhii deegaanka Abal ee gobolka Bakoola wali warare ka koray dhugun sidiyaal dagaalkaas ku dhii deegaanka Abal oo 20 km jara degmada Xudur wararkan ee barnaamijyadan dambe yasiin ku gudbi doona saxafi Cabdumaalik Muuse Aldoon yagee kareedan heli xurriyadiisa kureed markii uu sahirnaay muddo sanad ku badan madwiinaga Soomaaliya Muuse Bee Cabdi yaa fadhi wariyay Aldoon aan ku mid ah ururada mucaaradka Soomaaliya hargeysa ka dhawaayeen wariyay waa wariye Cabdumaalik Muuse Aldoon bulshada shacabka ee kanool Soomaaliland ee hay'adda xuquuqul aadanaga iyo kooxdanka madwiinaga Soomaaliland usa afisan fadi Aldoon taaso geeka sheentii madwiinaga usa afi madalla xisbiyada qaran ee dalka ayaa kulan ku weeldhadeen xaaladda dalka way bana shirkaasna isku kooyay mas'uuliyiin sare ee madalla hay'adda waero kulanka iyo way ba shirgumiyay madwiinagii hore ee dalka Soomaali ee Sheekh Aadan wa Sharif Sheekh Ahmed way bana usa taaso kale meel fadhiyay xubno ku tirsan xisbiyada qaran madalla iyo way baayo askara heena anti sayleta anti Soomaali iyo ku dhida doorasho xor i xalaale oo waqti shana iyo ka dhida way baayo saaso kale sheegan anti baarlamaanka Soomaali lagu fado anti oo ilaaliyan waqtiga lanka tara galay doorashada isla markaasna iyo la xisaabtan gudiga doorashooyinka qaran gudoomiyaha madalla xisbiyada qaran sheega Sharif Sheekh Ahmed ee sheegay intii golo madalla iyo diyaar ayay anti ku qayb galan doorasho xor i xalaale oo ku dhida dalka wali dugun sidiyaal way badugun sida ay tana warkii duurnamay warsan dawladda Djibouti ee sheegay intii banaan baxay ku dareeran dalasho iyo ku dambeeyeen shakhsiyaad fadaayeen anti oo dhumiyan amyo dhumiyan dalka Djibouti wasiirka maaliyadda Djibouti Elias Muuse yeesheegay intii dadle u jeedooyin siyaasadeed iyo ku dambeeyaan banaanbaxyada ku dareer wadansho way boosa sheegay intii oo cidna aan ku ogolaado doonaan intii la dumiyay Djibouti aanu ku mid ah golo dalka ama gobolada dalka Djibouti way ba ku dhay banaanbaxyo la ku hor jeeda xariga askari dharafi ee dhawaan hadoobi muqaal uu ku sheekoyay sida la dhaqameentii uu saxabsiga ka jaray mudaharaadayaal dharfan iyo taageero ku gud waa ku gubeen ama iyo ero waliyaaba ku gubeen jidad ka hubiin ee xaaladda dalka Djibouti iyo hadda degan kureed markii shalay meel isku dhiyeen banaanbaxyo xoogan qaramada midowga iyo wayba ay sheegdeen intii hal milyan qof iyo saameeyeen fatahado dalka hay'adda samafalka ee howlgalaas Soomaali wayba ay ka dhawaaqeen qorsho ku jawaab nagowka fatahado ee Soomaali oo gacan ku sigaahay dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada antiyo ku jawaaban baahida dadka dhaw halyan oo qof oo saameeyeen fatahado idaadad ku dhalade roobabkii guuga ee sanadkan ka qubaday Soomaaliya laha ku bilaaw bili April fatahadan way ba sababeena baraka weyn dhimasho burbur hantiyadeed ee weliba walyeelaha deer ee dhaqaalo way bana sanku weedhaday ilaa 29 degmo oo ku tirsanka Soomaaliya 415 kun oo qof oo ku mid ah 918 kun 567 qof ee yoo saameeyay fatahado way ba yu ku barakeena minateed iyo ka yaraan 29 qof oo way ba dilay roobabka hay'adda samafalka iyo okaaladaas dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ee koran qaadeen shaqada gargaarka iyo ku jawaab naga hayaan saameynta fatahado way ba ka kahay gargaarka adduun la ka qiyaasay 19.85 milyan oo laga howlgalay muddo 7 bilood ah howlogan way baa ku faa'iideysan doona ilaa 277 kama qorshoogan way basaas oo kala gargaar raashin oo degdeg ah laga deersiyay ilaa 200 kun oo qof oo ka nool gobolada ama goobo uu saameeyay fatahado saasoo kala way baa caafimaad iyo ka heli doonana dad deerow 700 kun oo qof ah anka dambeyntii nidugun sidiyal muuqaal dhowr ah oo muujiyaya gabood falada bliiska dalka Mareykanka iyo injey sida hayaan shacabka dalkaas iyo way baayo laakiin warma hayantii haasha baheen antiyo dareereen mudaharaadida laangu goor jeeda dilkiye qofimada uga oo Mareykanka waa bliisku tirsan Mareykanka iyo dilanka muqaaladan iyo way ba muujeen lama askari oo bliis ee oo shaqada laangu gurooji kureed markii iyo habaheen muqaal muujay antiyo dhulka ka tuureen qofba oday oo cadaan ah muuqaalkan yam muujay qof 75 sano jir ah oo ku kooye ama uu ku kooye askari ku tirsan bliiska oo dhaqan xuma anjeysade qof oday oo cadaan ah gudaan dugun sidiyal warkaysan kula dareertay idaacadda warsan ee magaalada Baydhabo surunka ninkeega dugun sidiyal warkaana shuur Axmed Seen la dareer siyaasinta warkan kala mid dareedanka kulmaana saasi amaanalla.